Women Power Africa in LinkedIn has 92,021 followers. Women Power Africa covers Yvonne Manzi Makolo, award-winning CEO of Rwanda Air, one of the fastest-growing airlines in Africa, with a fleet of 12 aircraft serving 29 destinations in Africa, Europe, Middle East, and Asia. Prior to that, she was Rwanda Air's deputy CEO, responsible for corporate affairs. She has also held senior positions at MTN Rwanda as the chief marketing officer and acting CEO. Makolo holds a postgraduate diploma in applied information technology from the Information Technology Institute and a BA honors degree in geography and environmental science from McGee University in Canada. She was named by MIPAD as one of the most influential 100 class of 2008 in the businesses and entrepreneurship category. This is what Ms. Yvonne Manzi Makolo said. I was brought up by a single mom because my dad passed away when I was very young. I grew up in a family of very strong women, and my mom, my aunts, my older sister were always good role models in terms of women being able to do what men can do and sometimes even better. She continued by saying that, I think that I have always gravitated towards that because my mom brought us up to be very independent and strong women. This is what Makolo said. This information is brought by the Valentin Zoza, a Afrocentric content creator, writer, researcher, social entrepreneur, and LinkedIn marketing strategies. This is the American Swahili Podcast, and Swahili Villa Podcast is bringing to you again. Women Power Africa covers Yvonne Manzi Makolo. Kathleen Luge, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wanawake Tanzania, ameongea na vyombo vya habari Tanzania kuhusiana na shtaka aliyopatiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema, the People or the Party for Democracy and Development, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Katika maelezo yake aliyokuwa akizungumza mbele ya ubalozi wa Marekani, Mheshimiwa Kathleen Luge aliendelea kwa kuongea.
Na tumewaomba ubalozi wa Marekani au nchi ya Marekani iweze kuintervene au kuingilia kati na kutoa tamko, tukiamini Marekani ni taifa kubwa, lakini Marekani ni nchi rafiki ya muda mrefu wa Tanzania, lakini pia Marekani mdau muhimu na mdau mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa tunaamini tutasikika duniani, tutasikika dunia nzima, kilio cha wanawake wa Chadema na wapenda haki kitasikika. Na wametujibu, kwanza wametushukuru, lakini wametupa pole. Kwa hiyo wao wamesema leo latest evening, yani mpaka jioni watakuwa wametoa tamko, watakuwa wametoa statement.
Wanawake walioandamana au kufika katika ubalozi wa Marekani na mwenyekiti wa Baraza Kuu la Chadema Tanzania Taifa, Mheshimiwa Catherine Ruge, kama mlivyowasikia wakipiga mayowe na vigeregere kuhusiana na yale maelezo yaliyotolewa na ubalozi wa Marekani hapo Tanzania kwamba leo hii ifikapo mida ya jioni ubalozi wa Marekani hapo Tanzania utatoa tamko lao na msimamo wao juu ya kushikiliwa na kuwekwa gerezani kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa CHADEMA, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Taarifa hii inaletwa moja kwa moja na American Swahili News Podcast pamoja na Swahili Villa Podcast moja kwa moja kutoka katika jiji la Washington DC pamoja na Columbia South Carolina. Kathleen Ruge, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wanawake Tanzania, ameongea na vyombo vya habari Tanzania kuhusiana na shtaka aliyopatiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha CHADEMA, the People or the Party for Democracy and Development, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Katika maelezo yake aliyokuwa akizungumza mbele ya ubalozi wa Marekani, Mheshimiwa Catherine Ruge aliendelea kwa kuongea.
Na tumewaomba ubalozi wa Marekani au nchi ya Marekani iweze kuintervene au kuingilia kati na kutoa tamko, tukiamini Marekani ni taifa kubwa, lakini Marekani ni nchi rafiki ya muda mrefu wa Tanzania, lakini pia Marekani ni mdau muhimu na mdau mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa tunaamini tutasikika duniani, tutasikika dunia nzima. Kilio cha wanawake wa CHADEMA na wapenda haki kitasikika. Na wametujibu, kwanza wametushukuru, lakini wametupa pole. Kwa hiyo wao wamesema leo latest evening, yani mpaka jioni watakuwa wametoa tamko, watakuwa wametoa statement.
Wanawake walioandamana au kufika katika ubalozi wa Marekani na mwenyekiti wa Baraza Kuu la CHADEMA Tanzania taifa, Mheshimiwa Catherine Ruge, kama mlivyowasikia wakipiga mayowe na vigeregere kuhusiana na yale maelezo yaliyotolewa na ubalozi wa Marekani hapo Tanzania kwamba leo hii ifikapo mida ya jioni ubalozi wa Marekani hapo Tanzania utatoa tamko lao na msimamo wao juu ya kushikiliwa na kuwekwa gerezani kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa CHADEMA, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Taarifa hii inaletwa moja kwa moja na American Swahili News Podcast pamoja na Swahili Villa Podcast moja kwa moja kutoka katika jiji la Washington DC pamoja na Columbia South Carolina. Kathleen Ruge, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wanawake Tanzania, ameongea na vyombo vya habari Tanzania kuhusiana na shtaka aliyopatiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha CHADEMA, the People or the Party for Democracy and Development, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Katika maelezo yake aliyokuwa akizungumza mbele ya ubalozi wa Marekani, Mheshimiwa Catherine Ruge aliendelea kwa kuongea.
Na tumewaomba ubalozi wa Marekani au nchi ya Marekani iweze kuintervene au kuingilia kati na kutoa tamko, tukiamini Marekani ni taifa kubwa, lakini Marekani ni nchi rafiki ya muda mrefu wa Tanzania, lakini pia Marekani ni mdau muhimu na mdau mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa tunaamini tutasikika duniani, tutasikika dunia nzima. Kilio cha wanawake wa CHADEMA na wapenda haki kitasikika. Na wametujibu, kwanza wametushukuru, lakini wametupa pole. Kwa hiyo wao wamesema leo latest evening, yani mpaka jioni watakuwa wametoa tamko, watakuwa wametoa statement.
Wanawake walioandamana au kufika katika ubalozi wa Marekani na mwenyekiti wa Baraza Kuu la CHADEMA Tanzania taifa, Mheshimiwa Catherine Ruge, kama mlivyowasikia wakipiga mayowe na vigeregere kuhusiana na yale maelezo yaliyotolewa na ubalozi wa Marekani hapo Tanzania kwamba leo hii ifikapo mida ya jioni ubalozi wa Marekani hapo Tanzania utatoa tamko lao na msimamo wao juu ya kushikiliwa na kuwekwa gerezani kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa CHADEMA Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Taarifa hii inaletwa moja kwa moja na American Swahili News Podcast pamoja na Swahili Villa Podcast moja kwa moja kutoka katika jiji la Washington DC pamoja na Columbia South Carolina.